kilo ni pachumbi nilewe. Ah baby, tamu fike kilele. Kwingine nisielewe. Ah maybe, niliona kama bahati kwa nawe. Ukanitupa kambo, yani kunipi haki sadaka lawe. Ukanifanya jambo, ona silali. Simisi simu zako umekwenda mbali. Ah, wala hujali, unanusubiri si kando yako, mimi sina hali.
It's more beats, babe.